This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ikaze nshuti mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira n'umuyobozi wa New Family, umuryango mushya uhuje abana b'imfubyi mu Rwanda. Turaganira kandi n'umwe muri abo bana umuryango ufasha. Baratuganira rero ku bikorwa by'uwo muryango aho bigeze. Ubwo mwese tubahaye ikaze, kubahaye ikaze kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Ndagira ngo abashyitsi turi kumwe babanze babibwire. Duhere kuri Valentine.
Nakoze nditwa Valentine Mudogo, mba I Kigali mu Rwanda, nkaba ari jye watangije kandi nyobora umuryango New Family Rwanda.
Urakoze nawe, tukaba kandi tugushimiye kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Dukomeze noneho Blaise, nawe ubwire abatwumva.
Kwa gashayiza akabuye Blaise, abantu umunyamuryango wa New Family Rwanda, abantu I Kigali mu Rwanda.
Ikaze nawe kuri radio Ijwi rya Amerika. Dukomeze noneho Alfred nawe wivuge.
Nitwa Alfred Niyonzima, abandi umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo Inate, abantuye mu karere ka Kirehe.
Ndagushimiye nawe kandi nkaba nguhaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika. Nagira ngo noneho mu gutangira, Valentine usobanurira abatwumva icyo umuryango New Family Rwanda ari cyo muri make.
Nakoze. New Family Rwanda ni umuryango nyarwanda watangiye muri 2006, ukaba waratangiye nyuma yo kubona bimwe mu bibazo by'abana b'imfubyi, cyane cyane zirera zitari zifite abazirera na jenoside. Utangira ufite gahunda yo kwita kuri abo bana, aribwo buryo bahurijwe muri uwo muryango kugira ngo tuseho nubwo imiryango yabo itakiriho, ariko hashobora kubaho undi muryango, nyine hashobora kuremwa umuryango mushya. Ni muri urwo rwego rero abo bana bagiye bahurizwa muri uwo muryango ubitaho, babafasha, babona abavandimwe, babona ababyeyi, babona inshuti. Umuryango ubaho nyine muri ubwo buryo wari ugamije kwita kuri abo bana no kubaremera umuryango mushya kugira ngo bawisangemo.
Ye, nk'ubu se mufite abana bangana iki? Muracyakira abandi?
Akoze. Umuryango utangira yari process no kumenya umwana uri wenyine arawa akagenda abwira undi, cyangwa natwe tukagenda dushaka abana bameze batyo. Uburyo dutangira, twatangiranye n'abana 25, abana bitabwaho, abenshi bari bari mu maikore secondaire, abandi bari barananiwe kwiga kubera ibibazo by'ubupfubyi nyine, mu bibazo by'ubuzima n'ibindi. Abo ngabo nibo twabanje gukomezanya nabo, turabarera, barakura, abari muri za secondaire barazirangiza, bajya muri za université, abenshi ubu bararangije. Bavuga ngo icyo nicyo cyiciro cya mbere twarangije, ubu tukaba turi noneho mu kindi cyiciro cya kabiri turi buze kubabwira nyuma.
Blaise, nawe wowe uri umwe muri abo bana bafashwa na New Family Rwanda, watubwira uko uwo muryango ubona?
Ndi umwe muri abo bana. Natangiye mu kigo cy'amashuri twishyira hamwe tuberwa na Valentina turi mu Instagram, dufasha muri byinshi yo kutwegeranya kugira ngo twihuze, dushyire hamwe imbaraga zacu n'ibitekerezo byacu, turebe uburyo natwe twakwishakamo ibisubizo, kuko bamwe muri twebwe ntabwo bari bafite uburyo bashobora kuba bakwifasha, cyangwa se nta n'imiryango bari bafite, n'abandi bari barahuye n'ibikomere, batarahuye n'ibikomere bya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bari barahuye n'ibikomere byo mu miryango. Ariko biba ngombwa ko dukora uwo muryango, uraduhuza. Icyo watumariye cyane gikomeye ni uko twahuriye hamwe, ibibazo byacu tukabihinduramo ibisubizo, kuko nk'uko yabivuze mu kanya, benshi ubungubu bageze ku rwego rwo kuba buri muntu wese yakwishimira kuko barangije kaminuza abandi bazirimo. Ndumva ari kimwe muri byo bikomeye badufashije.
Mbere yo gutangira ikiganiro kuri cya Radio Ijwi rya Amerika, twababwiye ikiganiro tuza gukora, tubabaza ibyo babifuza kubaza cyangwa se niba bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro. Alfred Niyonzima ni umwe mu bifuje kugira icyo babaza. Nagira ngo nawe muhe umwanya abanze ababaze mbere yuko dukomeza.
Yego, murakoze. Nanjye gushimira abantu bagize icyo gitekerezo cyo gushyiraho uwo muryango, kubera ko nyuma ya jenoside ibibazo byaragaragaye koko. Ariko nkababaza nti uwo muryango ukorera mu mujyi wa Kigali gusa, ko hano mu turere twinshi tw'igihugu urugero nk'akarere ka Kirehe ntuyemo ko ntajya nkubona cyangwa nkumbona ibikorwa byawo bimeze bite.
Valentine, ushobora kumusubiza?
Turamushimiye nawe gukurikira ikiganiro no gutanga igitekerezo. Nk'uko Blaise yabivuze, igitekerezo cyaje duhereye ku banyeshuri bake babiri batatu bari bari hamwe batitabwaho, ugasanga kenshi baje ku ishuri ntibagira ababasura, bagira ibyo bibazo by'uburwayi n'iki, ugasanga bagiye mu bitaro babuze kirwaza. Ibintu byose bigira itangiriro. Nk'uko nababwiye, muri icyo cyiciro cya mbere twahereye kuri abo bana bake, ariko bitavuze ngo nabo muri Kigali. Ugiye no kureba wasanga benshi atari nabo muri Kigali. Dushobora kuba dufite abana bake muri Kigali, dufite umwe mu Bugesera, dufite undi ahandi, ariko umuryango nyirizina icyicaro cyawo kiri Kigali, ariko wemerewe gukorera mu gihugu hose hashoboka. Icyo twari twakoze mbere kwari ugufasha abo bana kubanza gutera imbere, kubanza kugaruka mu buzima nyuma y'ubuzima bwabo, imirimo y'umuryango nk'uko turi buze kubibabwira nyuma aba yakorerwa mu gihugu hose. Wenda ubwo ashatse kubaza tubu bimeze bite, niho twamusubiza uko ubu bimeze. Ariko icyo twamubwira ni uko abo bana twafashije ari nabo twahereyeho tuganira, barimo na Blaise, abenshi si abo muri Kigali. Nubwo Blaise atuye i Kigali, wasanga ari uw'Ikibungo, undi ari uwa hehe, undi ari uwo ku Kibuye, undi ari kugira ngo mu bo twari dufite 25 nababwiye, wasanga ndebye neza cyangwa nabo tugakurikira kuri identification zabo, wasanga bo muri Kigali aribo bake bashoboka.
Ibisubizo Valentine atanze bisa nk'aho bisubiza ikibazo undi muntu yari yatwandikiye, kubera ko twari twatanze urubuga hari uwari watwandikiye witwa Sanzira Amoni, avuga ati: mumbarize iki gitekerezo cyaje ryari, kubera iki, ese bafasha izi mfubyi bakorera ahagana he? Ngo aryo hasubiwemo Valentine, ushobora nanone muri make none wamusubiza kugira ngo yenda n'ababa bagitangira kumva ikiganiro babashe kumenya aho mukorera, ukuntu igitekerezo cyaje n'abana mufasha bari bo.
Nk'uko nababwiye, nabwiye ko umuryango ari igihe wawutangije, nanjye navuga ngo nijye jyenyine. Igitekerezo ukuntu cyatangiye, nagiriye ubuntu bwo gusanga abantu, abana bari mu kigero kimwe, aho hari mu kigo cy'amashuri ahantu nari ngiye gukora nkirangiza segonderi, ngera mu kigo cy'amashuri nsanga abana ba DDC bafite ibikomere, bafite ibibazo bitandukanye, ibibazo nyine by'abana b'Abanyarwanda bo mu buzima bwa nyuma ya Jenoside, namwe murabyumva. Nimara kubibona, mu rwego rwo gufasha umwe babiri no kubegeranya no kungurana ibitekerezo nabo, baje gusanga ikibazo bafite by'umwihariko ari ukuba nta miryango bafite, bari aho umuntu ari umwe ku giti cye, wenda afite yataha akacumbika kuri mugenzi we, ari abasigara mu kigo cy'amashuri. Ari igitekerezo kizamo kiravuga ngo ese nubwo imiryango yabo yashize ari abo bagize ibibazo muri Jenoside, cyangwa se nubwo bari aho abandi nabo bari aho bisanga nta miryango bafite, kuki hatabaho umuryango mushya uko New Family yavutse? Hanyuma kuvuga ngo dufashe izihe mfubyi, nababwiye ngo ni New Family, cyane cyane abana b'ibanze n'abana badafite imiryango burundu cyangwa indi mfubyi ifite umuryango ariko ikeneye noneho undi muryango wo kubana. Hari abana baba bari mu miryango ariko bataguwe neza cyangwa bari bwisanga bari bonyine. Tageti rero ni ukugira ngo umwana yisange mu muryango urimo abo bangana, urimo abo bahuje ibibazo, nabo babashe kumuzamura no kumutuza. Kuvuga rero ngo dukorera he, dukore nababwiye nabisobanuye, icyicaro kiri Kigali, murenge wa Kimironko, naho aho twemerewe gukorera ni mu gihugu cyose. Habaye hari icyo nibagiwe, wenda mukanyuze.
Ndumva bisubije ku buryo burambuye. Yabazaga nyine uko igitekerezo cyaje, abaza ari kuzihe mpamvu, abaza abana mufasha ari izihe mfubyi n'aho mukorera, byose murabishubije. Hanyuma se nyogokuru, numvise Blaise avuga ko ari bakwita grammaire, wari uvuze ko igitekerezo cyakuje murangije amashuri, waje guhinduka grammaire gute kandi ukiri umujende?
Mu by'ukuri ngira ngo wenda icyo Blaise ni wagisubiza neza, ariko nanjye nagisubiza. Okay, umuryango ugirwa na papa na mama, mbese uko umuryango w'Abanyarwanda wawubatse murabizi. abana rero mu kwishyira hamwe basanze atari ngombwa ko bagomba bose bitwa abana se batanga ama responsibility nubwo nitwa grammar bafite na père bafite na mère muri bo bitoyemwe umukuru yitwa père ubitora mu ndi mukuru umukobwa yitwa mère epi nange bampa titre yo kuba grammar
Breze hari cyo wakongeraho kuri icyo gisubiza duhaye cya grammar
ndumva ntacyo nakongera kirenze cyavuze ngirango nk'uko bivuze nuko byagenze haba hari mu père n'umumère noneho udukuriye cyangwa se wagize igitekerezo nk'icyo ngicyo gikomeye tuba dufata nk'umuntu w'icyubahiro kuri twe tumuhatite yo kuba grammar
ubuse ntimufitemo ba grammar benshi uwo muryango wanyu
aya ahubwo tugenda tugiramo n'abatante
ubwo noneho reka dukomeze Alfred sinkwibagirwa niba hari ikibazo wumva ushaka kubaza nawe wajya uza mukabaza nta kibazo
yego icyo nakongeraho nashimira uwo mumama uwo twakwita nk'umumama bise grameri kuko bakoze igitekerezo cyiza bafasha abo bana nibyo koko ahubwo yakagombye kuba grameri miritipure byikubye
nk'inshuro zingahe ibyikubye inshuro zingana nk'abana afite
cyane rwose kuko batekereje ikiza cyane kandi cyari gikenewe
ubuse umuryango wari wo wose uba ufite ibibazo nk'ubu nk'ibibazo mufite ni ibihe reka twumve Blaise gashaka kuba afite ibibazo biri muri rusange abana bahura nabyo ubwo yatubwira
urebye ibibazo abana bagenda bahura nabyo hari ababasha kubona ubushobozi bwo kuba bajya ku ishuri ariko hari n'abatabubona biturutse no kubura ubwo bushobozi kandi kwiga bikenewe no kubaho bikenewe kugira ngo igihe turiho tugeramo cyangwa se viziyo turiho twinjiramo ni viziyo umuntu yinjiranamo ubundi bumenyi yakuye mu mashuri rero twifuza kubona abenshi muri twebwe batera imbere mu bijyanye n'amashuri ariko nanone ikibazo duhura nacyo cyangwa se kinatubabaza ni uko harimo bamwe badashobora kuba babona ubwo buryo bwo kwiga cyangwa se new family itari yabona ubushobozi buhagije bwo kuba abana benshi bose cyangwa se bamwe muri bo yagira ubushobozi bwo kubishyura ishuri nka new family ubwayo
Valentine wumvise ibibazo bimwe bibaza abana bafite nawe ubwo ndumva usanzwe ubizi ibindi wakongeraho cyangwa se icyo wabivugaho iki
by'ukuri nababwiye ko new family ni umuryango burya abana iyo batangiye gukura bashobora kumenya ibibazo nyine n'ababyeyi babo bafite turavuga ibibazo turashima ko hari ibyakemutse birimo ibyo byo kwiheba byo kuba bonyine hari abari barananiwe amashuri usanga nko mu bitaro abo bose ibyo byarakemutse ku buryo muri abana 25 twavugaga bose nta n'umwe usigaye muri segonderi ariko nk'uko mubizi mu Rwanda n'ahandi hose hari ababona amaburse hari n'abatayabona ngo rero ikibazo cya university cyahari kuvuga ngo dufite ikibazo cy'abana batarabasha kujya kwiga icyo ni cyo kibazo kidukomereye kandi new family mu bushobozi bwayo nta bushobozi ifite bwo kwishyura university dore ko na secondaire wasangaga kenshi twifashisha indi miryango nka fange bagafasha abana ubushobozi twibandaga cyane kuri sante no mu buzima sosiyali ariko icyo kibazo cy'imyigire cyane cyane ikindi kibazo cya kabiri gihari nk'uko bigaragara mu Rwanda jenoside ibaye nyuma y'imyaka 20 abana barakuze bari muri segonderi icyo gihe urumva Breze uko avuga kivuga ngo birutuma ku bana b'abakobwa biroroshye basanga kenshi tumaze gushyingiza kabiri ariko ku bana b'abahungu ni ikibazo Breze tuvuga bari mu wa gatatu universite hari abandi barimo barangiza icya mbere ni ukurangiza ntibabona akazi ni ikibazo gikomeye icya kabiri ni ukuba bageze mu myaka yo kubaka no gushaka ku bahungu atabasha no kubona wenda n'iyo mbese dufite ibibazo nk'iby'abandi banyarwanda bose bafite rusange ariko ikibanze ni ukwiga ku batarabasha kwiga icya kabiri ni ukubona akazi ku barangije kwiga batarabona akazi icya gatatu ni ubuzima busanzwe nyine bw'umushomeri cyangwa umuntu utarakomeza university muri rusange ni ibibazo nk'ibyo ngibyo twavuga
ni ibibazo
ariko sinabura kuvuga ngo ubuzima bwa new family ntabwo bwarangiriye kuri abo bana 25
nari ngiye kukubaza niba muzakomeza hari n'abandi bana mushobora kuzongera mukagenda mufasha
wenda icyo naza kugisobanura nyuma ariko navuga ngo mbese ubuzima gukomeza ubuzima muri rusange ariko kucyabana n'icyo narimwe.
Hari ikindi kibazo undi nawe yari yabajije Bahati Lambert, yavugaga ati ndabaza uwo muryango New Family bisaba iki kuba umunyamuryango wabo, ese inkunga mu buryo bwo gufasha abo bana bazikura he, batubwire icyo uwo muryango umaze kugeraho kugezaho abana b'imfubyi ndetse naho ubifuza yabasanga. Ubwo rero ndumva adresse yaho mukorera mwayitanze mwavuze aho mukorera, ariko ibisigaye ubwo mwamusobanurira muri make.
Ndumva yaravuze ngo icyo tumaze kugeza ku bana nabyo hari byasobanuwe. Icya mbere twabakuye mu bwishinge ishyirwa hamwe, icya kabiri twabitayeho kuko bari barabuza batitabwagaho mu buryo bw'umwihariko, abari abarwayi baravurwa, abatabonaga babarwaza, abatabonaga ababasura barabasura, bari bafite ibibazo by'ihungabana nihahamuka tukagenda tubahuza tubafasha mu buryo dushoboye, ndetse tunabahuza n'inzego zitunzeho, mbese bakorewe iby'umwana akorerwa mu muryango. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri babashije kwiga ngira ngo ibyo twabivuze twabitsinzeho. Naho aho dukorera yavuze ngo kuba umunyamuryango,
yavuze ngo bisaba iki kuba umunyamuryango,
kuba umunyamuryango amarembo arakinguye aradushaka tukamwereka objectif zacu, akumva ari umuntu wo gukomezanya natwe rwose akaza nta kibazo nitwanga abo gukorana nabo, kandi akagomba kuba afite umutima wo gukunda abandi no kubafasha nta kindi.
Nizeye ko ubwo Bahati abyumvise arabaza naho inkunga mu buryo bwo gufasha abo bana aho muzikura.
Inkunga ashatse kuvuga ubwo wenda ni inkunga y'amafaranga. Buri kintu cya mbere mu buzima ni ubushake. Bwa mbere ubushake twarabugize turangije twishakamo inkunga twebwe, nubwo navuze ko ari igihe wawushinze si igihe wakomeje njyenyine, twagiye kubakira abandi banyamuryango twishakamo inkunga. Inkunga ziva mu nshuti no mu bavandimwe. Ariko hakabaho nk'ibyo nanone duhuza dudu, hari n'ibyo tudakora ku giti cyacu tugakora ubuvugizi nk'ayo maminerivare nk'uko kuvurwa abakeneye ubuvuzi bw'umwihariko barahari rwose bez arabazi aribo bakeneye. Nuko ni ugukorana mbese ni advocacy no gukoresha ubushobozi bwacu.
Reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho tuganira ku muryango New Family Rwanda ufasha abana b'imfubyi. Nagira ngo noneho Alfred, niba hari ikibazo ufite ukibaze.
Ikibazo kirahari.
Yego.
Ikibazo ngira ngo mbaze ndabaza ni iki bakora kugira ngo Leta ibe yabafasha muri iyo gahunda, cyangwa se niba Leta ibafasha ni iki bashishikariza Leta kugira ngo noneho ibe yashishikariza n'abaturage cyangwa se n'abandi bantu iba yabashakira abaterankunga hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hanze. Batubwira niba Leta ibafasha cyangwa se niba hari icyo bateganya kubwira Leta ikaba yashakisha uburyo yabashakira abaterankunga.
Valentine.
Leta nitwe icya mbere ni ugukorana nayo tugafasha Leta natwe kubaka igihugu. Icyo ni icya mbere. Natwe rero turi mu bantu bubaka igihugu, turi mu bantu bafatanya na Leta muri ubwo buryo. Naho kuvuga wenda ngo Leta itanga iyihe nkunga, niba twerekanye ikibazo umwana afite agafashwa kuvurwa, urumva niyo ari inkunga ikomeye. Niba dufite liste y'abana 1, 2, 3, 4, 5 agahabwa bourse yaba iya farije yaba iy'abandi bantu, iyo ni inkunga ikomeye. Ni ukuvuga ngo rero Leta turakorana, turafatanya, turakorana muri rusange, dufatanya muri ubwo buryo. Icyo dukora ni ubuvugizi, noneho Leta ikakemura. Byadufasha cyane mu bibazo byo gushyira imiryango y'abo bana, abenshi intambara aba ari bato ntibaba bazi n'aho imiryango yabo iri, abo twagiye gushakishiriza dufatanyije n'inzego za Leta zibishinzwe, bariganijwe muri gacaca. Ibyo byose turabikora ndetse ubwo turafatanya bikora uko bishoboka byose.
Blaise, hari icyo wakongeraho? Hari nk'ubundi buryo wenda wowe waba ubona bashobora kuba bakoreramo kugira ngo murusheho kubona nk'ibyo mukeneye?
Mbona ko dushobora gukorwa ni ugukorana cyane hagati yacu natwe ubwacu, naho tukareba ese ni iki gikenewe turashaka kugera kuri, turashaka kugeraho turagifashwamo n'andi yo kudufasha ahora arahehe cyangwa kigeze kigerweho. Numvaga rero icyakorwa ari uko habaho abatatuzuye n'abamwe babashaka twumva bafite n'uburyo yatekereza kuba badufasha bakontakta nk'uko wenda nakontakte wenda ibigo bitanga cyangwa se yanatanze bakontakta abayobozi bakababwira icyo bifuza kuba babafasha cyangwa se natwe tukababwira icyo twifuza kuba badufashamo. Numvaga rero ibyo bigo bishobora kuba twakamana n'abatoya nk'ubwo abantu ariko wenda nsubiye inyuma gatoya ikintu kimwe twabuze mu bijyanye ibyo ni nk'uko nidufasha ikintu gikomeye cyane kandi tugomba gushingiraho gikomeye ni famiye yatwigishije yaduhaye kugira n'urukundo hagati yacu ndetse n'abandi ariko turushijeho yatumye tumenya imana benshi abenshi bateza imana ibyo dukora byose n'ibyo tubona byose bikomora ku mana abenshi ntabwo bari bazi imana kubera kwiheba n'agahinda bahoranaga ariko icyo ni kimwe mu bintu bikomeye bituma umuntu yumva afite ibyiringiro by'ejo hazaza kuko yamenya imana
ye. Ubu noneho muri New Family Rwanda murateganya iki mu bihe biri imbere muri make?
Akoze cya mbere no gukomeza kumubyeyi ntajya ari ku mwana no gukomeza gukurikirana abo bana barangije kwiga bakabona imirimo abakiri kwiga bagakomeza gukurikiranwa. Kandi ikindi cya kabiri nk'uko twabareze turi batoya abo turi kubatoza kurera abandi. Ubu rero icyo gikorwa ntikirarangira kuko irindi tsinda ry'abandi bana bato batangiye gusura no kwitaho ariko noneho tukifuza kuvana nabo muri primaire kubera igiti kigororwa kikiri gito tugatangira kuvana nabo muri primaire kugira ngo batangiye kwitabwaho. Abenshi bari mu gace ka Bugesera ahantu bisa kuruhuha ubona hari hari utwana tutameze neza natwo muri urwo rwego. Ese imirimo yacu ni ugufasha abantu kuzamuka bakava hasi cyane ku buzima bwo hasi cyane bakagera ku rwego rushimishije. Ubwo rero noneho nicyo turi gukora, turi kwigisha aba bamaze kuzamuka nabo kumanuka bagafasha abandi bakazamuka niyo etape tugezeho.
Alfred, ufite ikibazo kindi?
Yego.
Ushobora kukibaza.
Ikibazo kindi, ubu ngubu mu Rwanda hari ikibazo cy'abanyeshuri benshi bari kurangiza za kaminuza bakabura akazi, ariko leta ifite gahunda yo kwihangira imirimo cyangwa se gushishikariza abanyeshuri barangiza za kaminuza kwihangira imirimo. Ariko nubwo iyo gahunda ihari, hari ikibazo cy'igishoro cyangwa se kapita ku rurimi rw'Icyongereza. None ni iki uwo muryango waba uteganyiriza abo bana igihe bazaba barangije kaminuza bakabura akazi? Ni iki uzabafasha mu buryo bwo kugira ngo babe bakwihangira imirimo bere guteza kuri leta buri kimwe cyangwa se abafatanyabikorwa?
Valentine, ubwo musubize.
Ni igitekerezo cyiza ariko sinavuga ngo twaricaye twaracece. Muri abo bana twahoze tubabwira barangije kwiga, hari abatwafashije kongera hejuru y'ibyo bize, hari abize za biyoshimi, hari abize za kontabilite, ariko nyuma yo kurangiza bitewe wenda n'ibibazo twabonaga byihutirwa bafite ntabwo twabareze, bagiye tubafasha kongeraho ku bumenyi bafite ku myuga. Bamwe ni abashoferi baratwara amakamyo bameze neza, barubatse inzu bameze neza, hari abandi b'imyuga dufitemo afite studio baba producers bafasha bagenzi babo. Uvuga ngo ako kantu yaravuze nagira ngo mwumvishe ko nubwo bizigeze za kaminuza ntabwo bicaye ngo turekeraho, ahubwo twabafashije kureba ikintu cyihuta duhereye ku bari bafite ibibazo bikomeye, kureba ikintu cyihuta cyababyarira inyungu abo bakora izo training rw'ubwo buryo. Noneho ikijyanye n'icyo yarimo avuga ubuvugizi, tukomeza gukora ubuvugizi, uwategura umushinga twamukorera ubuvugizi muri rusange, nk'uko twababwiye nta kigero kiri aho ngaho twakuramo amafaranga ngo mwakire mugende mutangire ibimeyi, ariko icyo twababwiye dukora ni advocate.
Turimo turaterera tujya ku musozo, hari ikindi kibazo usigaranye Alfred?
Oya, nta kindi wenda byakomeza nongera kubaza cyangwa se wenda nkaza no kugira ubundi ruhare ariko nanyuzwe.
Ndabona turimo tujya hafi gusoza rero, ubu ni ubuhe butumwa mwaha abakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya? Tuhere kuri Valentine.
Turabashimiye kuri iki kiganiro mwateguye. Ubutumwa twaha abakurikiye ikiganiro ni ukubabwira ngo imirimo irahari yo gukora, abana bo kwitabwaho, u Rwanda rw'ejo rurahari. Ubabwira ngo baze bafatanye natwe, buri muntu azane inkunga ye, yaba iy'ibitekerezo, yaba iyo kutuba hafi, yaba iyo kuba tante, yaba iyo kuba onkle, yaba n'iy'amafaranga kuko n'amafaranga narakenewe, yaba n'iy'ubuvugizi. Turabaha ikaze rwose, amarembo arakinguye muri ni famili. Baze dukore, kandi biba byiza iyo ureze umuntu ukabona arazamutse nka Blaise uwo muntu uri gutanga ibitekerezo igihe muzi ari muri segonderi, ari umwana uza wambaye uniforme, ariko uyu musore ari muri kaminuza, afitiye akamaro igihugu, abandi bararangije, wumva ari ibintu binejeje cyane. Turaha abantu ikaze, kandi turabakira ngo ibitekerezo byabo turabyakira.
Hanyuma Blaise, wowe icyo wabwira abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya ni iki?
Icyo nabwira abakurikiye Ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya ni uko ndabihera ku buryo bubiri. Hari imiryango ishobora kuyikora nka New Family, cyangwa se ndavuga ku bantu bayoboye imiryango ishobora kuyikora nka New Family Rwanda. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko abayobozi bayoboye imiryango, nk'uko Grammar yabivuga, ni ngombwa ko batababaye uko babonaga mu gihe cyashize, babone ko bino bakuze, ni ngombwa ko babakurikirana. Uwo nareze ahageze ni we ese ndiho ndamufashe, sindashaka ko agera hehe, n'icyo nifuza ko ageraho ni iki? Numvaga ari icyo kintu nakangurira abantu bayoboye imiryango nk'iyo ngiyo, kugira ngo noneho ibyo bakora bizagira umusaruro, bigire icyo bimarira bo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange. Ikindi navuga ni uko ni kubana bameze nk'uko twe twari tumeze, cyangwa se nk'uko twe tumeze, ni uko bashobora kuba biyumvamo icyizere cy'ejo hazaza, biyumvamo imbaraga, biyumvamo uko hari ibyiringiro, ndetse no kuba ibyiringiro ku muntu, ariko ibyiringiro ku Mana cyane, ariko nanone ukorana n'abantu bikagutera rero imbaraga zo kuba wakora, ugashyiramo efoto kugira ngo ugire icyo ugeraho ejo kizagira umuryango wawe akamaro, se cyangwa se igihugu cyawe akamaro. Mbaga ariyo nama nagira kubateze amatwi mu bijyanye.
Ye, urakoze. Nawe tuguhe ijambo risoza, Alfred Niyonzima, ni iki wabwira abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya?
Icyo nabwira abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika ni uko twashimira abantu bagize igitekerezo nk'icyo cyo gukora umuryango nka New Family wita ku bantu cyangwa se ku mfubyi zarokotse Jenoside, kandi bakabafasha, bakababa hafi, bakabegera ku buryo bumva ko batari bonyine, ahubwo bakumva ko bari kumwe n'abandi bantu hafi n'Abanyarwanda. Kandi nanone nkashishikariza uwo muryango kuba wakwagura ibikorwa byawo, ukaba wabasha kugera ahantu hanini, ukumva ibibazo by'abantu kuko ni benshi bahari, ariko kubera ko nta zabibwira cyangwa nta zasekira, bahitamo kwibera muri ako gahinda nyine gutyo. Bityo rero nkaba nashishikariza namwe abanyamakuru yuko mwajya muba hafi y'abo bantu, noneho mukabasha gutumira imiryango nk'iyo ngiyo, bakaba bakwisangamo ndetse bakaba banagaragara bakava muri ubwo bwigunge.
Iyi ndagushimiye nshuti turi kumwe aha niho dusoreje ikiganiro. Nkaba nshimiye cyane umuyobozi wa New Family Rwanda Valentine Mudogo, nkaba nshimira Blaise Gasayiza Kabuye wagize uruhare muri ikiganiro, nawe umwe mu bana bafashwa n'umuryango New Family. Nkagushimira cyane nawe Alfred Niyonzima kuba watanze ibitekerezo byawe muri ikiganiro. Mwakoze mwese.
Mwakoze nawe.
Mwakoze namwe nshuti kwa mwateze amatwi, hariho niho dusoreje ikiganiro. Ni ikiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika. Tubifurije kandi kugira amahoro n'ubuzima bwiza. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.